Yahaya sura sappo e didi, aya cappande didi, yaaki cappande didi e jeweego'o. Woɓɓe helenanko'en ɗaɓɓiti Yesu. E woodi woɓɓe helenanko'en nder jaaɓe Urushalima ngam mawninki Allah carel humto sakkinki. Ɓe njahi to Filibus ƴoyɗo Betesayda nder leydi Galili. Ɓe mbi'imo, Moodibbo, e min ngiɗi yiki Yesu. Filibus yahi wiika Andiraawus. Ɓe kawti ɓe njahi ɓe mbiyika Yesu. Yesu wi'iɓe, carel wari ngel ɓii neɗɗo teddinte. E mi wi'awon goonga, to naa gabbel alkamaari yani to leydi waati, ngel jooɗoto kanngel tan. Amma to ngel waati, ngel rimay gabbe ɗuɗɗe. Fuu giɗɗo yonki muuɗum dullayki, nden koo moye ganyuɗo yonki muuɗum nder duuniyaaru ndu'u, o heɓay yonki kire'ata. Fuu kuwanooyam, doole tokkayam. Nden to ngonmi, ton kuwanooyam wonata kanko ma. Koo moye kuwanayɗo yam, nyaako am hokkaymo mangu. Joomiraawo Allah hokka en faamu aayaaje muuɗum ɗe njannguɗen ɗo'o. Aamin. Nder aayaaje ɗe njannguɗen to gaɗa, en nani no Yahudanko'en jaɓɓori Annabi Iisaa nder Urushalima bo laamiiɗo, e ɓe mantamo e ɓe teddinamo. Nder aayaaje ɗe ɗe njannguɗen bo, en nani no yimɓe naa Yahudanko'en waato helenanko'en ɗaɓɓiti yiki Annabi Iisaa. Seko wala, ɓe e helenanko'en ɓe njaɓii diina Yahudanko'en. Ngam ɗo'o to jannguɗen, en nani ɓe ngari Urushalima ngam mawninki Allah carel humto sakkinki. Nde ɓe nani habaru Annabi Iisaa, sey ɓe njahi to Filibus, gooto nder tokkuɓe mo sappo e ɗiɗo, ɓe mbi'imo, Moodibbo, e min ngiɗi yiki Yesu, waato Annabi Iisaa. Filibus bo yahi to bandiraawo muuɗum Andiraawus. Sey ɓe njaadi to Annabi Iisaa, ɓe mbi'imo ka. Ngam ɗume ɓe yimɓe ɗaɓɓititta yiki Annabi Iisaa? Lallay seko wala, kamɓe maa ɓe nani habaru kuuɗe kayɗiniiɗe ɗe Annabi Iisaa waɗata. Haa maa e habaru umminki li'aajaru diga mayde. Ngam non kamɓe maa e ɓe ɗaɓɓita ɓe ngi'a Annabi Iisaa. Nde Filibus e Andiraawus mbi'i Annabi Iisaa, raa woɓɓe helenanko'en ɗo e ɗaɓɓita yiki maa. Aaya cappanɗe ɗiɗi e tati, yaaki cappanɗe ɗiɗi e jeweego'o, Yeesu wi'iɓe, carel wari ngel ɓii neɗɗo teddinte. E mi wi'a on goonga, to naa gabbel alkamaari yani to leydi waati, ngel jooɗoto kanngel tan. Amma to ngel waati, ngel rimay gabbe ɗuɗɗe. Ɗume woni ma'ana ɗum? Ɗo'o, Yeesu Almasiihu, waato Annabi Iisaa, e hokkaɓe misaalu dow mayde muuɗum. O hokkiɓe misaalu dow ko ɓe mboowi waɗuki, waato misaalu dow awdi alkamaari. Ngam ton leydi fuuna, alkamaari ɓe ɓuri remuki. Ngam non o wi'iɓe, gabbel alkamaari to naa ngel aawa ngel puɗi, ngel jooɗoto kanngel tan, ngel hokkataa gabbe. Amma to ngel aawaama, ngel fuɗi, ngel mawni, ngel rimay gabbe ɗuɗɗe. Ɗum bo ɗum goonga, to naa ɗum aawu awdi masardi, ko maaroori ko alkamaari, ndi jooɗoto non ɓeydaari wala. A nokkay awdi seɗɗa aawa, amma to a warii heluki, a helay ɗuɗɗum, nyamnaa iyaalu maaɗa har coora. Amma to wi'eteno awdi ndin ɗon tan nyaamata, ndi hewtataa on nyamdu nyalnde go'o. Ɗo'o, Annabi Iisaa nannditiri mayde muuɗum e gabbel alkamaari aawaangel. Ngel fuɗay, ngel borima gabbe ɗuɗɗe. Bo nonno o wi'i nder aaya cappanɗe ɗiɗi e nayi, e mi wi'a on goonga, to naa gabbel alkamaari yani to leydi waati, ngel jooɗoto kanngel tan. Amma to ngel waati, ngel rimay gabbe ɗuɗɗe. Ma'ana, to naa Annabi Iisaa maayu dow gaafangal, gam hisniki ɓiɓɓe adama diga hakke. Seko wala ɓiɓɓe adama heɓata kisndam diga hakke yaaki wuro Allah ko aljanna. Amma barka maide maako yimɓe keɓa kisndam yaaki wuro Allah ko bo aljanna. Aya cappande ɗiɗi e jowi, o ɗawti wiiki, fuu giɗɗo yonki muɗum dullayki, nden ko moye ganyuɗo yonki muɗum nder duuniyaaru ndu'u o heɓay yonki kire'ata. Ɗume woni ma'ana fuu giɗɗo yonki muɗum dullayki? Ɗo'o annabi Iisaa e tabbitinana en to en ɓuri yiɗuki ko ɓerɗe meɗen giɗi en tokkataako mo. Gam non o wi'i fuu giɗɗo yonki muɗum dullayki, waato to en ɓuri yiɗuki ko ɓerɗe meɗen giɗi ko ɓalli meɗen giɗi dow waɗuki ko Allah yiɗi, en kalkay nder kiita Allah. Ɗum woni ma'ana fuu giɗɗo yonki muɗum dullayki. Nden ko moye ganyuɗo yonki muɗum nder duuniyaaru ndu'u o heɓay yonki kire'ata. Ma'ana fuu ganyuɗo ko ɓernde muɗum e ko ɓandu muɗum yiɗi waɗi ko Allah yiɗi, seko wala o heɓay nattuki wuro Allah ko aljanna. Gam non bandiraawo am, nder joonde maaɗa a tokka ko Allah yiɗi ko bo a tokkana ko ɓernde maaɗa e ko ɓandu maaɗa yiɗi? To a jooɗii joonde tokkuki ko ɓernde maaɗa e ko ɓandu maaɗa yiɗi, a tokkataa ko Allah yiɗi, a waɗataa ko Allah yiɗi. Ɗum e holla a heɓataa nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Gam non to en giɗi natten wuro Allah ko bo aljanna, annabi Iisaa e tabbitinana en ɗo'o, sey to en kaɗii ko'e meɗen tokkuki ko ɓerɗe meɗen e ko ɓalli meɗen giɗi, en gaɗii ko Allah yiɗi taw keɓen nattuki wuro Allah ko bo aljanna. Bandiraawo am, a faamii ɗum? Aaya cappande ɗiɗi e joweego'o, annabi Iisaa ɗawti wiiki, fuu kuwanooyam doole tokkayam, nden to ngonmi ton kuwanooyam wonata kanko ma. Koo moye kuwanayɗoyam nyaako am hokkaymo mangu. Fuu kuwanooyam doole tokkayam, nden to ngonmi ton kuwanooyam wonata kanko ma. Ma'ana to en giɗi ngarten tokkuɓe annabi Iisaa ɓe goonga, doole ngaɗen ko o waɗi. Hanjum woni ma'ana fuu kuwanooyam doole tokkayam, waato iri jikku ngu annabi Iisaa wondi haani ɗum yi'angu nder enen tokkuɓe annabi Iisaa. Misaalu, annabi Iisaa e yiɗi ko Allah yiɗi, annabi Iisaa e waɗa ko Allah yiɗi, annabi Iisaa walaa mawnitaare. Gam non to en giɗi ngarten tokkuɓe annabi Iisaa ɓe goonga, doole ngiɗen ko Allah yiɗi, nganyen ko Allah wanyi, bo nonno annabi Iisaa waɗi. Annabi Iisaa ko nder belɗum e torra e mo waɗa ko Allah yiɗi. Non enen ma tokkuɓe annabi Iisaa, ko nder belɗum e torra sey ngaɗen ko Allah yiɗi. To en gaɗii non en ngartay tokkuɓe annabi Iisaa ɓe goonga. Annabi Iisaa wi'i, nden to ngonmi ton kuwanooyam wonata kanko ma. To annabi Iisaa woni, to a yahii to fewre a towata annabi Iisaa ɗon, to a yahii to nguyka a towata annabi Iisaa ɗon, to a yahii to njeenu a towata annabi Iisaa ɗon, to a yahii to mawnitaare a towata annabi Iisaa ɗon, to a yahii to warhoore a towata annabi Iisaa ɗon, to a yahii to kaajal a towata annabi Iisaa ɗon. Kay ko ɗume fii ɗum hakke ɗum Allah yiɗa a towata annabi Iisaa ɗon. To towata annabi Iisaa woni nder joonde aadilaaku e goonga, waato waɗuki ko Allah yiɗi. Gam non o wi'i fuu kuwanooyam, waato fuu tokkotooɗoyam wona ton kanko ma. Gam non enen tokkube annabi Isa hande totoye gonden. En to annabi Isa wani wato nder jonde adilaku e waduki ko Allah yidi. Ko bo en nder jonde shi adilaku e waduki ko Allah yida. Annabi Isa henyitiri ayare nde e wiki. Ko moye kuwanay doyam nyako am hokkay mo mangu. Maana to en kuwana annabi Isa ko bo en tokki annabi Isa Allah jomirawo teddinay en yaki wuro mudum wato aljanna. Allah hokkay en famu dum nder berde meden. Amin.